Yeah.
Ooh.
Yeah.
Fox,
Sarafina.
Hey girl, you know.
Kwenye mapenzi kuna vingi unanidai.
Conscience.
Ujanja sina. Najupata toka kwako sijawahi. Unaniringa siku za baridi sikatai, baby. Niyumana mina jitakidi ufurai. Mapenzi ya dhati bila tambiko. Odari msafu mefunzwa miko. Ukiwa mbali na misima diko diko yako. Sidanganyi, mimi na wewe ni mwanzo mwisho. Milele pamoja tutenge kifo. Treni kigoma nimefika mwisho mama. It's just your love.
Tell me not change mind. Pretty face and the bumba. Small waistline. Ring up on the finger. Me now waste time.
Baby, you got me looking at us and thinking about you and me. I wanna love you properly.